Spor 13.
Side 72. Les tall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 19. En stor appelsin koster 3 kroner. 3 appelsiner koster 9 kroner. 1 stort eple koster 5 kroner. 2 store epler koster 10 kroner. 1 liten sitron koster 2 kroner. 5 sitroner koster 10 kroner.